Yo, I would like to sing a song for my wife, you know, that goes like bam 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 bam, you know. But anyway, let me just sing something that goes like this. Yo, OC man, give me the beat.
Obama Records Production.
I remember mweti na yambila mami kina yamba mongani boza chikondi kansi chakosa. I'll never leave your side, I'll never hate you go. Baga petu gay baby stand by me, I'll never let you go. Mama wongu baby I love you, can't wanna put me to lose you.
The way you carry me,
I don't wanna lose you.
Sini kumbuka mwe muna yambira, pacha po yamba mwe unakambira. Atisiza Yesu funa na wina, chile kusunga wino na wina. Walipule ya chaku chinja, chalifechino ube na uwachi chinja. Wale ya kumia wona kajinga, walishipile paka wachipanga na winga. Nine best man, ama dansa tishani. Walife kaidi, nerole imba na Swahili.
Ati kuwa rafiki yangu,
now she's my wife.
Alikuwa rafiki yangu,
now she's my wife.
Silianza kama ni machezo, silikutaka mimi na mawezo.
Tulikutana
kwenye shule la saa, watu walikuwa wanaona kama ni machezo tu. Tilisilizana high school, tikali tikonda na buu.
Na wazazi wake wananifahamu, every time wananipa hope. Sasa leo ni mke wangu, alikuwa rafiki yangu.
We were a freaky young, we were a freaky young, we were a freaky young, we were a freaky young.